tous aux enfants. Tango na kanisi bana. Lelo tango ekoki tolo bape to yeba esengeli to banza lobi. Tolembi na bitumba, toboyi lelo nzala, tosengi totonga Afrika, avenir ya bana. Batele oyo ya bana, héritage na banga, tosengi demokrasi na Afrika, toyokana. Mabele oyo ya bana, héritage na bango, tosengi annulation ya dette na bakonde. Mabele oyo ya bana, héritage na bango, ebongi to prepare avenir, tosengi justice.
Sana ma poco Oto tombola e colonna piso Pana pa comana Yele Pangonde bako tunga Kaya Tobie Savana Avenir yabana Pesa bango Bako tunga mokai Kanisa bana